jeddi yamde silmaji chapantati Ouagadougou lamorde Burkina Faso jetti yamde silmaji chapantati Abuja lamorde Nigeria odo sa woni wakati nanti don kabaruji di
Abdoulaye Dikko RFI kabaru herido
tobere maunde wotere woni e kabaruji di handen labital konu kabe bamti laamu to Burkina Faso tagal balle didi de piane nana e leddakaji kewdi konu kabe leddi e biyetedo Paul Henri Sandawogo Damiba ardi be konu kabe noddirbe fedde mum en MPS era be jamiri keri dum e leyi Burkina tawtude udder jamma dum wade yimbe tembe de jalti wakadugo holude weltar mum en e on don sa pelle e led adnardu ana kolli mette mum en sel majinoge chakti tode e kabaruji di mi tawde Ibrahima Timbiba jabbade hobbe didon Nouri Dikko mo Burkina e Abdou Ba do Senegal do fadi dum non bismillah mon e silmaji sappo kabaruji di handen yo talatare nogay e joyi lewru go bordu e hitan udinaji didi e nogay e didi teddube hedibe RFI fulfulde onon e jamma sikke wala kala ana hedi ana fali noppi hedade ko woni leedi Burkina Faso tiagal balle didi yinbe kala ana lamnondira hodum woni e wadde to Burkina kikide altinere kengene kanbe konunkobe be njabi sefade e sudutile mawnu leedi ndi hollude be bamti laamu kedo den do jangudo jeyngal mabbe o dum woni capitaine Sid Sore Kader Widrago Abdoulaye Diallo firti halaka e fulfulde
le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense
de fidde tambinde konunkobe kiptube laamu gun e tipe lital dartinde golle horejo leedi Burkina Faso Rock Marc Christian Kabore nyande nogay e nay lewru go aburu hitande ujunaji didi e nogay e didi MPCR woni fedde e konunkobe libbe laamu gun andini jama on fu wonde hay fitina goto wadanoka ko be jattay no laamu gun hay goto kadi gañaka e mum yida hibbanoka fedde MPCR en der app umo bibbe leedi ndi fu jabi feñine wala darnay nyalande de wote den wadete har ko fu famundiri e mum MPCR no andina a leede aduna yankoje den wonde osgalidi ndi dartinama wono non kadi suudu sardiyankoy ben ha e gouvernement on fu dartinama kono kiri din kadi ka weyo ha e laawi leedi din fo uddama taw ko gilande ma hande nyande nogay e nay lewru go aburu pellital kadi etama ko fati e hirtole lo woni kourf gilan jamdi nogay e go o fayi jamdi joy e bimbi e der leedi Burkina Faso fo
a compter de ce jour jusqu'à nouvel ordre
kedi den do kanko capitaine Sid Sore Kader Widrago nantino jeyngal wiide ko non ko be chammini lamato leedi Burkina Faso Abdoulaye Diallo firtuno halaka e fulfulde e fedde heere ko non ko be nodiran MPCR nantini kikide kengen omti lamu jonnon fadde den bete alana piende pini wagadugu lamo leedi ndi bete altinere kengen du piende pini e kanbe hono be ko non ko be jamiri kulle kewde yero uddere jamma e uddere keri do e ley e leedi Burkina Faso Dramane Hatambura assalamu alaykum Dramane Hatambura goto jonanibe RFI fulfulde Ouagadougou lamorde Burkina Faso assalamu Dramane Dramane oggi aywa Dramane assalamu
assalamu Abdoulaye Dikko
Dramane Tambura hon hen Ouagadougou waldi jamamudo arandejo tagal de samener lamu
ndiyam ya hande nde yimbe pini hande fajiri o kay beeli mudden anna bali sabde hankinde jamni deejere hono lowande gadnoode jammaji falti de kay nanaka hande nde yimbe pini mon funa hinni haaji mudum fasi tawa jangol anna wodi kinina ngodi do yi
aywa
nokkuje mudden tawti hono nokkuje faami tarifiji mudden ka mbiyan tan joni no kay yimbe be faami togen yalla sorda si be teeti laamu e juude mudden dum woni kamen do ina jikka jikkoje lobbe joni ya kambe dum
aywa Dramane Tambura juddondiral men hakkune meden e Ouagadougou ana jogi tidalla e le kabaruji meden gartoji di e gartan juddondirde makko jonnon dum e tawede fahan lamdogal ana wodi lamdogal dungal jabmudo hebaka du woni hudu hen jati woni alhaali hore yu leedi ha biado samminamo du no Rock Marc Christian Kabore fay so tawi e konun kobe nantini kengen wiide kala nangabe ana e kaybu timmudo den ak mun an tabiti wala ko nantina tafon e kabaru makko kanko odo bodo wiide hankasen hore jokkiɗo leyda Burkina Faso. Ardiro ngal gollal ɓe kono koɓe samiɓe laamu noddiri fedde mumen MPSR. Hoorejo fedde nde yo littina colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, e kanko jaati woni ardiɗo nde saminere o rokka Christian Kabore, homo jaati woni kanko oɗo littinan Paul Henri Damiba. Minati Diallo ana jantono en tarik makko.
Paul Henri Sandaogo Damiba yo littinan colonel jeyaɗo e sandu konunkoɓe jorni Burkina Faso. Tati lewru sappo ɗiɗaɓuru e hitaande ƴaɓɓiide nde woni hoorejo kiɗɗo rorko Marc Christian Kabore tottunomo ardagol falde konu tataɓo leydi ndi kañum e ko wartata e haɓugol e kuliyankagal e fulnage Burkina fa yottade e ndenagu laamorgo ngo Wagadougou. Omo jogi sedantagal e master e andal tefore boneji ɗum woni science criminel e francinkore e jande nde mo jangi to Franci. Lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ana tawano e konunkoɓe halfinanoɓe ndenagu laaminoɓe Burkina Faso ɗum woni RSP. Fade murtere konunkoɓe waɗunode e hitande 2015 samminere laamu nde RSP waɗuno e hitande 2015. Lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba tawdanoka e o anniya. O gorko windi dewtere nde inde mun woni konuji hirnange Afrique e kuliyankagal jaabuli mun kolnaki. Andintinde lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ana tawano e nokkuje kewɗe e haɓogol e kuliyankagal hono e diwal Dori iwde e hitande 2015 warde e hitande 2019.
A jarama Minati Diallo. E tewtude jokkodirde fa hande e kanko Draman Tamboura goto e ɓe RFI fulfulde Wagadougou. Draman lawol lamti joni lamdugal pawotongal henna tammo e majireji na seppoji ana carta hande no Wagadougou.
Tan jaati fajiriji hande nde do yimbe kolliti jaltam nokkure do non place de la nation e hollitinde fa hande.
Aywa Draman Tamboura sike wala lati boggi jamde di jabali mbawena jokkondirde makko kanko Draman Tamboura to Wagadougou e leydi Burkina Faso. Jonnan de dum lati fuf en keban jokkondirde makko. A jarama Draman. E tiagalla de be ko dum ko be nantini chammini lam horok Marc Christian Kabore yimbe temede jalti hono hawritinde gilla kigidi kengen fijude hollude weltare mum en to Wagadougou. Abdoulaye Diallo ana jantono en
to Burkina Faso hanki e nyalawma o lefol no rewna e mejaji rendo tawa rewri ko e jaindi enkejo mo jaindi le monde no hollita yimbe seppobe be yimobe ngati gindi mumen eno tindi e dingiral gindi ngam addude ballal mumen fade e dadibe lundibe keptube e lamu ngun dude e jangirde den ko uddi e der balde didi tuggi e altino hanki e on sahalaw kununkobe keptube e lamu ngun holliti darnde mumen to halirde e to ayawo khabrirde leydi ndin. Horejo Burkina Faso fawa jungo dumboya to galle e kununkobe e to sangule e lamizana ko hono non horejo usudu sardiji e yoga e jagorbe sientubnima e tambibe e kisa leydi ndin kono e wide jinganobe lamu ngun wala mbiyen kerbe lamu ngun Rock Christian Marc Kabore dandanoma gila e alerte hanki jemma on ko adi konunkoɓe ɓen ino fella e werlaji ɗiɓe cikkuno ko hen o woni. E nyaloma hanki o konunkoɓe mbaɗi ewnago wonde ɓe kepti lamu ngun ɓe dartini kadi suudu sardiji e golle gouvernement on kono kadi ɓe darni kerɗin fuu.
Jarama Abdoulaye Diallo. E on ɗon sa goto leyɗe pelle adunar ndu kañumen ana gaɗi bindanɗe hollude mette mumen e ɗiɗo alhaaliji gonɗi to leydi Burkina Faso. Yeru hono gilla samanere laamu nde taɓi tawi fedde seeɗa yawo ɗum leyɗe hirnan Afrique hollino kullol mum e mette mum e alhaaliji gonɗi to leydi Burkina Faso. E caggal majjum fedde dental leyɗe Afrique nden ɗon fedde ɗum waɗi windande hollude kulhuli muɗum e wembere muɗum e hollude ɗum mette mum e ɗiɗo alhaaliji to leydi Burkina Faso. E tawtude fedde mon adnar ndu woni oni fa e yottade e leydi États-Unis d'Amérique ɗen ɗon foof ndenti hollude mette mum e ɗi alhaaliji e noddude du yalla kanko hoorejo leydi Burkina Faso bawɗe noddirede kiɗɗo hannden ɗum woni Rock Marc Christian Kabore. Acce hewta ndimaku muɗum hemta ndimaku ya garta muɗum e kala e leyya e leydi ndiya. E tedduɓe hono toɓɓe ɗiɗo kabaruji silmaji sappo arandeji e cembiniɗi mbiyana noga e garuji ɗiɗo yo cembini noon fa han e bangal kabaru to leyda Burkina Faso. Aywa jeɗɗi